Kiro kita mkitongo lecho butonde wensichi nema itanse kawifuwa kuteleze nso zama sabazi kwa mwoku imbulu kaitaka nilizika abantu niteka tekine vujirwa kitongo lecho chibina cha mwanga magate kubutonde chi Global Environment Facility akulile kitongo lecho nema Barirega Akankwasa agami ntu watu nuli de gombola satu munana mdistrict okuli Bududa Bukwo, Bulambuli, Kapcholwa, Kwen, Manafwa, Mbale, Namisindwa, Nesironko emilu mjiba gendo kukola kwe kaka sange chakalike ndera o kukulu guka nga basi mbemi chino bugegeleo kuata mukoka kunsozi
wabirangu mukoka ezisukiri demo Erigon region kwa bayo netukura project nga project teno ya kuza o ebyo butonde mu Mount Erigon region nga project teno omugaso gwayo kwekulaba nti tusomesa abantu mutyabwe basobora okukoze samu etaka ebyo ebyensozi nebafunamu nayenge ebyo butonde tebyononese ekigezi nayo wali ensozi nga bwoziraba wana naye ekigezi kuli kasozi omuntu batekawo chetuita terraces etaka obuta sobora kugenda so nti etaka libera ligumu nti omukoka enkuba bwejja teyita mune twale etaka obujimu nebutwala ate wansi so obujimu busigarawo naye etaka ne libera ligumu ne litasobora kutabantu so che twagaro